Aluteng Haribota Dejo Nabotlokana Lebadimo Badimo Lebone Babatana Lemodimo Hareditaka
Tena Rekapoba
Ritamaya mole fifi Ritswere le sedi la bona Riawela meretsoga kamatla a bona Sirelete Lo ruho pote gore re tswa kae